fresh, fresh.
Drop them over here.
Mr. Butcher to life.
DNC.
Apani sniper.
Mokophone. Mokophone killer. SG's life. Ella Eja. Chiputina Sokela. Yeah. Somalia nigga.
Turi matari bani guns zero tatu kembu kopo fena opponent tambi kari pits tambish kari ashijama bombo tatu kokoro kutambish kari ashijama kofi wangu tuambe kukula
isha tuwali matabili la tawasumi na pavambudi tuwali chikakisha tetu kutuponya pavambudi boundary tuwali shila tawa tolo kova jump tap kuno fest tala kontolo ka hoes tulabatesha 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 Tulabatesha.
Bola fashi nifo bene banyeke. We don't give a damn. Gari tupata anyefe. Nifo boba chita fila baka anyefe. Ifo tulimasai kwa chimwana kanyefe.
Uwa ma fucked up. Pite nini tap tap. Over jacked up. Pano pena tap tap. Tambo kofiumu. Heo te wakta po. Sasha po lukasu kona pali matirakta po. Uwa yung. Kipushe kwa question. Patolo kanoko wise na mukweshe. Ne takwa wa kutwangusha. Tulima Taliban. Oponenti alikuika mwite fenga Taliban. Pofena gela fuwa guy was kill. Chali wa gechi, kindness kiyo. Hawa na wali toloka ni over sombo. Mwitambila patali pala mina pano sombone.
Mola.
Tulabatesha. 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 Tulabatesha.
Tikanya fika kazi, tulabatesha wachabatana babazi. Ova tozira tukoro chotu sombo kera. Ngesh kondo chapa kazi ronzo chotu somo kera. Tabatu chitapona tifitifo kamburi. Na opone ntaratino kumu mache koturi. Tabeka takurifo muri refo wape pipingora. Foyo kutuponya tuwa kupera chansu keshi. Tula mutizikisha opone ntauska wakare. Tuwa vimona fira muchita tuwa vamutawa. Tabatu shidira na founda ringama chawa. Kamburi fotura tizikisha kazu kafe kawa. Tabatu telerefa tuwa likakati mu mafia. Uko tufundure vyo kuhiposa vye mvwafya. Tabatu ponya wanu pwefo kano watu wapu. Na tire nini face tufuire vyo watu wapu. Turi mataribani guns zero tatu kembu kopo fena opponent tambi kari pits tambish kari ashijama bombo tatu kokoro kutambish kari ashijama kofi wangu tuambe kukula
isha tuwali watabili la tawasumi na pavambudi tuwali chikakisha tetu kutuponya pavambudi boundary tuwali shila tawa tolo kova jump tap kuno face tala kontolo ka hoes. Tulabatesha. 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 Ella Ella managers DJ Fresh Dumbo Masha Bombo West Nigga Ella MD TML Doom Best Mario 44 BIG My Number Bakitwe Commander Toby State Nation Slam G Ella Papa Sawise Jenny Loni Naswe Peter na Peter Ella Junior Chef Tomu Nova Gibson Males Karulushi Boss Walker Ella Jiro Ella Ella Jiro Power Tim Tokota Abana Godi Nova Asali Sam Flossin West Nako Ella Mama Sala Jim Maska na Mumbo Tamushala.